makazi wa bawati abantu bakenda munyanja kufuna yo sente kugonja uli amakazi
mpulira bongera ncho awudwalogana abakazi hey sekani mpanika kuwa abakazi wandi mbongo nebwe alwala mmola bantyo nalwa ddayagala omusawo omulala alwala nempunga yebbuguma ye yali akafuba kamiliyoni ngamba nti abakazi akwana balwana ekirwanyi omukazi nze nkimanyi kizibu okuyiga kati nva safari ngenda mufa munsange bimami buli omwannize banneesunze ndabye n'amasanyu namba ttaano njagala nkulabe soka wa husband nambozi manyi kyanga nkyange sweet haspa njagala nkufune olabika oli bulungi oyina kyogamba
nsanyuse nkulabye yadde oli baffe naye munnange nsaba nkutuuze omanyi omukwano oguli gwogulagala bakyanjawulo nze bw'ojje wange nze nampulira mbu n'amapensi naye gw'ovaawo ngalaavu yange ngisibe kkubulu sikyalina kyakukola buli omu akimanyi tuli mu ffaamu
naye nkijjudde olina amagezi amazibu okgalaba kizibu okkumanya nti oba laavu yo yeesulise wano nze bw'ojje wange ondaga omukwano ne mpita Allah kizibu okkumanya nti mu b'oyagala ndi wa mukaaga kati ndeeta kiteeso saba baffe sala ebiyungu kwezange oba ssaawa nze nja kuyinza
vamumaneja kirowooze kotuwa ebiyungu koyo okusuubira ntyo buli kadde ntyo bajja wange gaba ebiyungu nange ntegeke nti leero lwange obuli azamanya nange nkukoya ekikyokola otyo
sebo wange ekyo ekiteeso kirungi nnyo mujja wange kabongereyo wabula olabika wafumba dda mujja wange teweegaana ne bamaama bwe bafumba nga buli omu abana ennaku ze saba ebiyungu taata waffe buli omu akwetegeke olwo nange nkwekkutire ekyo ekiteeso kirungi nnyo
bamumaneja kirowooze kotuwa ebiyungu koyo okusuubira ntyo bajja wange gaba ebiyungu nange ntegeke nti leero lwange buli azamanya nange nkukoya ekikyokola otyo
namba ttaano nkuulidde owagira biyungu ebyo byanyiwa dda nze namba emu tebijja wange kandaalizaawe muligwayo nfune ku ssanyu wuyo muyo yebiyungu nze labwe mmuyita weta ku nsonda ebyo mbiganye sebo baffe terya nvunaana enfumba ennungi ejjuza n'omugenyi adde mwalyawo kafumba siriza nkusaba okiyiga enti ensi yakyuka omusajja akoowa amaluma nakka mu nnyanja avube yenkejje
bamumaneja kirowooze kotuwa ebiyungu oyo okusuubira ntyo buli kadde ntyo bajja wange gaba ebiyungu nange ntegeke nti leero lwange obuli azamanya nange nkukoya ekikyokola otyo
we namba wulidde mu njagala nnyo so sikuyomba kyemwagala kiri munda nze nkimanyi okwagala gumusaayi sembere kumpi wano nze bammwe temutya sikuyomba byonna mbiwulidde bye mwagala emitima gyebawuuba era ave enkadde yaba batuzaala naye abaalunomwe amaaso ngalaba gabakanuka naye n'abaasooka be bantamye okusula ensula zange amanya nti oli wali omusiguze enakka ekiri muttu era amutegeeza nti rinnaku amalayo nga musanvu kaseduma yamba ebiyungu mbireka mbitegeera ate sibirungi birumya nnyo asooka paka waggulu